of America.
Abra palmo, dance with Semina, Semina, and your
Food for thought and good for your feet. The African music mix on The Voice of America.
Lambo in double, I tap in on your bay. The motto I did, you were born up. Pull us a young boy, oh, Timbatim, Mambo. Say now, motto in double. When you were selected, you war. Me and I mean, Madinha poa nyese na sapala kese na abeni suka wa kabudlo bo widia yo wo chokolo na chokolo uje mena madinha poa nyese na nyuma nyuma kese na abeni matumba wa
Hey. Isoni na moel eni na mbwe oh oh. Mabo manende mo busa mbwe oh oh. Na kane mati yo genene. Mabo manende mo busa mbwe oh oh. Na kane mati yo genene.
Mazi gere gaman, ma ora ta gwen. Ozi gere gaman, ma ora ta gwen. Awa horore, akana ta tereson, tona ka eruwa. Mazi gere gaman, ye no bere ganeron. Wa ye kware o, kare yukure ye non. Angi e dorwa. Mazi gere gaman, ye no bere ganeron. Si gere gaman, ma wora ta gwen. A wwa wororen, a kan ake tere son. Ton ake eruwa. O abi gune duiran, a ma jimu. Mazi gere gaman, ye no bere ganen. Wa ye kware o, kare yukure ye no. Angi e dorwa. suna wa
aleya suna
kreya suna ye
aleya suna
aleya suna wa
aleya suna
suna suna
aleya suna
aleya suna ye
aleya suna
dagbe na nre were ye
aleya suna
aleya suna wa
aleya suna.
What do you think? People speak out on important questions. The question today.
What's your favorite family meal?
Our favorite family meal is mostly okra, I can say, and there are different ways of how we make it. One, we can make it with onions, or we paste it. So it has different ways of how we make it. We eat it with ugali or asida, and asida is the mingled maize meal flour.
Chapati and beef. I love how my mom cooks them. The chapatis, they are soft, they are nice.
Oh, it's called walwal. That food is originate from my community. It is originate from Twitch East in South Sudan. They make it to graduate to a point. I can't even talk of Africa. They're eating that already.
What do you think? A daily discussion of important questions from VOA.
Mapema na toa mkeka sakafuni kisha na kunja pema na kwanza nitakula nini mentari kisha na guna naanza kujikongoja kichwa chini mikono nyuma naende keke digene nilikopaki mkokoteni na saga na rumba kimshazade nyi acheni na wapa hai machito na nipa peace tunafurahi tunapiga story nyingi walai pina maslai mada na pata zari na pedeka kago uswerini unanipa buku mbili danga chena zisunda chini wakati natoka huko kidesho mbamba kiki nitoka nikaona tota nguvu nikajikuta nimedopoka dada abari sama naomba nuliza swali akajibu
maskini koma itafazali ingo magali
unajua dada
we vipi hebu nipishe
dada mbona mkari
we kinyango kweli aishe
nikasema nishara hiyo yote sababu fukara nisije nikakubaga nitupa sedo nikawe kapara nikachana naye sehemu za nyuma kistingisha nilikula kwa macho hadi yangu ikuridisha nageuza mkokoteni na kuelekea maskani nikawapa stori machizi wakanicheka ikawa utani moja ni dema maskani sikuwa natenda na nilikuwa nikitafakari ni vipi siku itakwenda kumbe kuna gari ilikuja na kupaki karibu yangu sikuweza kuisikia labda sababu ya njaa yangu nilishtushwa ghafla na mlio mkali bahoni nilipata mshtuko na hofu kubwa moyoni kuangalia pembeni ilikuwa imepaki Toyota Surf kulikuwa na sura ngeni ya malaika akaomba dafu nilisita kunyanyuka kwa sababu nilikuwa mchafu na alitoa 10,000 na alikuwa akitaka dafu nilipokea hela alichotaka nilimletea akakipokea tabasamu zito kantolea nilimpa change
oh no keep change una mawazo mengi itakufariji weekend
alikunywa maji ya dafu alitupa na kunikonyeza niliganda kama nyamafu nikahisi ananibeza alinipa busu la huba shavuni akanchombeza
I love you
akawasha gala kataleza nikiwaza kilichotokea nikawaza yule ni mtu jini amenitokea pote ya mbali uchabe wendi kwa mentali narudi na njini na puti za mentali na kuwa shwari na beba duvesa na katisa samora venue mala kwa gafla pele yangu na pake yota maktu oh na pata gadabu mala nyingi spendi galeo na ifata gari kuwanza kupaka mala na hema juju ni yule mrembo
maskini pole sana mzigo mbona mzito kweli utafika na usalama
na taba samu oh nimesha toya mama na namshukuru Mwenyezi Mungu kwani hii ni kama kadama anakuwa mnyonge ananga kucha anantazama anaanza kulia anatoa leso anainama namwambia bibie ni mara pili tunaonana na sidani kama ni mbaya hii babu tutafahamiana
naitwa Vicky na miaka 22 ni mtoto pekee kwenye familia kitajiri
oh naitwa Jay ukiniita fara hauko sei na naishi kwa nguvu za macho siku zenyewe zisogei alishuka toka garini na kusema
jina kupenda
akaruka kwangu mdomoni na kuanza kupata tenda nilichomoka kwake na kuanza kurudi nyuma
tafadhali penzi Jay jamani nione huruma acha kubeba mizigo pana nani kwale mchuma twende mbezi bichi kwangu upepo na povuma
sikiliza Viki napenda tuwe marafiki lakini hadhi yako utakiri kuwa na mtu wa dhiki hata wazazi wako naamini hawatafiki tajiri na sajiri maskini sitaaminiki tafuta kiboko mazio ili sishushe hadhi yako mimi sistahidi hata kuwa kijakazi wako
tafadhali Jay usamke maneno hayo naomba unielewe haya machozi nasemayo. Hadi huu wakati mimi nimekupenda kwa dhati, nikubali niwe wako, nitajiita mwenye bahati.
Nimeelewa Vicky, naomba nimwishie mzigo, tajiri ni mkorofi anasubiri migo migo, na kila nikichelewa mwenzako napata kipigo, nasaka na dumba jua na mvua kwa mpigo. Tuliongea mengi akanipa hela za matumizi, sikuwahi hata kusiona nilikuwa kama chizi, niliacha kubeba mizigo pesa likaota mizizi, watu wa Uswahilini wakasema natumia kizizi. Alipata ujauzito, tulifurahi sana, mambo yakawa mkwito mkwito. Swala kwenda kwa wazazi wake halikuwa zito, walifurahi sana kuniona, tukafanya tambiko. Walisema Jay, maisha ya Vicky yapo chini yako, tumefurahi mmependana, kumlea ni jukumu lako. Ilipangwa mikakati kama mambo ya kufunga ndoa, watu hawakuamini kama mimi Vicky nitamoa. Ilifika siku ya siku mentali Jay ndani ya jumba, na Vicky ndani ya shera, hakuna uchawi wala ndumba. Tulishikana mikono ni ndedemo na vifijo, tukafunga pingo maisha kanisani bila fujo. Furahi sio kifani lili fanyika bunge la party, watoto Uswahilini walibeba wadi kwenye mashati. Zawadi zilizaga zilikuwa nyingi tena kem kem, baba mkwe super benzi kiwanda nyumba na BM. Acha zawadi nyingi kutoka kila sehemu, nilikumbuka nikacheka nilipotosha na wale madem. Mambo so doctor, nipo na Vicky ndo my wife, kidume na nga wanajigonga shen's type. Nilipokuwa lost mlinikwepa kama ukoma, mambo juu ya mstari kunisalimu mnaona noma. Sasa hivi napeta na badili gari furu kipupwe, mlio nicheka wanataka ardhi pasupe. Naelekea kilingeni ni wapa diri machizi wangu, tena mara kwa mara siwezi kuwacha asili yangu. Vicky ni Jay, Jay ni Vicky Musterei, kutoka ndani na dhiki sa kila siku sherei.
Aboard for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
Ladies and gentlemen, featuring on the stage tonight, the great Egyptian artist Hakim and the world's godfather of soul, women, Mr. James Yeah.
The African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America. The African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
Cooling down the days. The African Music Mix. on the Voice of America. Positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on the Voice of America. keeping you tuned to the heartbeat of Africa, the African Music Mix on The Voice of America.
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on The Voice of America.
Lale lale tabutwala pakali ngataba kufumine nishi kulwala ifibane fyaba mukwangala
vukola muzako nilako iwe olokane bwanji nilako iwe lelo chili paliwe o my love chili pa muzako lelo chili paliwe o
Waona wapoka muzako kai, waona maelo chili pali iwe, waona lelo wangala na kwacha, waona maelo wabutika, waona wapoka muzako kai, waona maelo chili pali iwe, waona lelo wangala na kwacha, waona maelo wabutika.
Lelo chili pali weo, my love chili pa muzako, lelo chili pali weo.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Erbadul kedan e mashal katone wan edlodahi ore obala da hoyibo ore
Stay tuned for all the hits right after this news break.